yamde joyi ƴaɓɓora ka mintaji sappo e joyi kibaruji kettiniɗo dow studio kalangu komin Omar Hammad janganto on. Koye kibaruji meɗe ɗi haltano hande na to hippitere ko ɓiɓɓe Boko Haram gaɗani to en da sogeji me to en gingimi difa. Nanni hande woni hittande ni ko rewɓe sukaɓe ɓe wuro Ngalewa difa doggida dillida. Yewtere men pindino hande haltanana filla tinnitare rewɓe tawaɓe nder partiji politique laatiɓe no ɗon gaɗa bawɗe mum e wurtinde rewɓe yaade cuɓaki nder leydi. Kodi jamhirtemo jeego woni ko maayi e tato mbarmi sanne e ko heewi ko anndaka fuu to fayi ɗum woni dimma bonoda hippitere nde ɓiɓɓe Boko Haram ngaɗi jemma asaɓe bittiɗo to enda dow pasita soogeji tawaɗi ley gallure wiyetende to enda hano ɗum woni commune mo Bila Brim kilooji mum 45 e gallure ngengemi région Difa. Ɗi soogeji mayɗi nder hippitere kenga ala ngal woni ko njaha moɓa to enda ngengemi abba ɗum woni Abdou Sido préfet mo ngengemi fammini Mamman Ada dow moɓol maɓɓe wakkati mum.
Faut dire qu'il y a un sentiment de tristesse vraiment.
Mettal ɓerne mawne noon gam bononda mawɗo waɗi nder soogeji leydi meɗen waɗi mayɓe du nder warɓe gaɗi kippitaki kin hano noɓe ɗum waɗiri yeeso en kaaliri soogeji leydi meɗen durwi sanne e gaɗi bawɗe maɓɓe fuu amma warɓe gaɗi kippitaki kin kana seɗɗaɓe jama'aare wari hippiti nokkure den. Ɗum ɗum waddi ko bononda o fuu waɗa min joɗaki habaru fuu momin keɓi miɗen gollira ɗum amma no waɗi fuu tefowoma no heginte. Ɗum ɗum waɗi ko degon iɓe juha himɓe
que des cas de surprise arrive.
Difani tawraɓe Rafi Kejoran ñamduɓe ngala no keguino e ballaga kaɓe goni ɓe jarane hanono o ca fedde leyɗe duniyaru hawjinde filla waddande himɓe ballagaji haaliri nde fedde du wi hano laabi cingaɗi gam wartirde hakkillo fokkinga nder o région kan e gonno caboɗum na hananono Ali Ñali.
Hanono OSHA fedde leyɗe duniyaru hawjine filla waddande tawraɓe saɗorna balla haalirani ɗum fedde leydi Niger gom hawjine filla kokkol habaruji jeenayi lewru juin hitaande duuɓi ujunaaji ɗiɗi e sappo e jeetati. Kippitakiji gonaɗi no gaɗe nder leydi Difa no ɗon no kaɗa walliroɓe ɓen keɓa laawol waddande tawaɓe nder cakantaraje ɗen ballagaji. Durogo soogeji leyɗe tawaɗe nder filla durwi didde bomɓe e laabi laamu leydi cingaɗi gam wartirde potar nder leydi kan en du no ɗon no kaɗa pelle balliroje ɗe kewto nokkuje gom ɗe nder mum himɓe tawra Rafike Ƴoron ñamri hanono fedde singade gom gam ƴewtinade no woni no waɗe nder leydi Boso laso e jeenayi lewru mai hitaande duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeetati wi'iri ɗum jo en ɓaale ujunaji joyi e lasoy tati e jeegom tawa nder cakantaraji Boso. Fedde Croix Rouge du tan wawi waddande ɓe balla ɗum du hana wakkati fuu. Fedde OSHA deni holli ko talkaku himɓe ɓe du bawa waɗi ɓe tawre ko sodata ñamri heƴuni nder sigila cottirol himɓe ñamri nder koyirnam sigila mo gomnati leydi Singi gam ɓuytude torra himɓe.
Handen ɗiɗi lewru juillet duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeetati ɗum woni hitaande ni warde joni ko rewɓe e sukaɓe ɓe wuro Ngalewa ɓiɓɓe Boko Haram doggidi dillidi e mum to enda nder région Difa. No maire mo commune Kabalewa o wiri fa warde jon kamɓe ngala habaru dow maɓɓe hunde noon ko hoƴƴi hakkillo maɓɓe sanne. Bandimi Balkisa Hamidou tawaɗo jahangal ton yewtidi e makko abari Elaji Dawda nani ko wi.
Ko waɗi ɗum wela ba seɗɗa gam no wodi woɓɓe maɓɓe e saroɓe mu'en tawa kana takkol amin subaka fuu miɗen giida ɗon da hadde meri miɗen miila wakkati fuu ko ñande gom ada himɓe dillida o heɓante mosola bani ko ɗum wala e ɗum soƴƴoro gaɗa amma ko ni Allah waɗi iɓe buuri ñande gom ɓe gartirte wuro ɗum du min gonmiɗen eela Allah wakkati fuu. Gomnati leydi meɗen no ƴewtinade no waɗe ko ada himɓe dillida o timma gam kanko wodi sembe kanko du jogi bawɗe amma minen wala komin mbawi gaɗi ko watta adaɓe dillidaɓe gartiri.
Ɗiɗi lewru juye yaade jeetati muɗum himɓe 45 e ɗiɗo tumiraɓe Boko Haram kamɓen woni ano yaranoɓe nder garuje kasu feereje ɗe Niger woni ko kiitanoyte kiite maɓɓe du waɗoyta kena to enda Difa e nder lawol sigila ɗum woni ko fedde joƴƴinade gam wallirde himɓe dow filla kiite waɗi yaade fedde leyɗe tuba koɓe wallirde ɗum dun do ni mbi'en kiteji ɗi no gaɗoyte to endan difa yeeso ardiɗo mawɗo ɗum woni kawjiɗo fedde singande ngam wartirde hakkillo fukkingo e nder leydi, amma wala fukko ardiɓe kiite ɓen kaali dow majjum. Mbiyani sogeji nayi leydi France kanƴi woni ko maayi ɗiɗo tawa kenana sogeji biteɗi Barkane tawaɗi to enda jonde nder Mali ngam durwidide ɓiɓɓe bomɓe. Ɗum do yerinino mawɗo tamazor sogeji leydi France to endan haaliri. E nder laawol goto ngoddoni ɗum woni ko ardiɓe to endan ɗum woni hooreɓe leydi Mali ɓe pammini ko nayo woni ko maayi e ɗiɗo barmuɓe nder majjum. Ali Nyalli noy ɗum warri.
Miɗo miila ko gomnati leydi Mali handen o wawa heɓi mo sola saɗɗormaji ɗi himɓe Mali tawa nder mum. Himɓe du no kaani pamana ɗum. Ɗum woni ko Jean-Jacques Bridaye, ardiɗo fedde députéɓe leydi Faransi, fedde hawjine laabi domo leydi Faransi wi'i altine o do RFI. Hano no AFP fedde leydi Faransi gom hawjine kokkol habaru haalirana min ɗum wakkati sogeji leydi Faransi en kippita ton gawo nder leydi Mali. Miccintinen himɓe du ko ardiɗo fedde de ni no tawa nder députéɓe partiji tawaɗi e laamu Faransi handen. Jean-Jacques Oni wi'i ko laamu Ibe Kagu wala no watta sembe nder durogo. Cuɓaki ardiɗo leydi Kindu ɓadake wakkati ɗuɗɗo heddaki. Lasu e jeena lewru juillet du ki waɗoyte. O wi'i du ni ko gaɗol makki fa handen kan en tabbintinay ɗum ngam fa warde handen woɓɓe keɓay kartiji wotte mu'en. Jean-Jacques Oni wi'i ko kan en giɗi woni ki waɗe, amma kan hi'ay alaama gaɗol makki fuu e gomnati leydi Mali o.
Nanni mbiyen le gallure Agadez alal bittingal ngal woni ko heɓi ƴuwonde mum arande mawnde latinde waɗi toɓo waddungo to endan bonondaji nimɓe ɗiɗo woni ko maayi e goto barmi sanne e cuuɗi kewɗi jaaɗi to endan saamoyi. Ɗum ndeni mbiyeteɗo ɗo endan Aboubacar Adjuwal, ɗum woni arano dekkiɗo do maire mo commune Agadez Moussa Mamman yewtidi do makko o famini nimɓe no ɗum wardi.
Le bilan provisoire ala
imma mursere wadune waranden hande palen don ko diyam maawi. Himbe dido maayi debbo goto e cukarel gorel go e goto nawnido sanne e ampuluji golli diddoje e nange dillidaade. Komin mo Agadez wuro non ko maawata wakkati dungu noddoje am woni himbe pawa ko min gala nder dungu delle himbe gatta hilnare lawol didabol do himbe gadda balla mu'en deni be gi'i to sadarma gon woni be andina horebe gan dabareji hebe ko hisinta himbe mursere gon
eviter le maximum de dégâts.
Mbiyani le wakkati ndungu mo taweɗen o ɗum woni ley gallure meɗen ɗo enda ñame laabi kewɗi neɗɗo wawta ƴurdude ɗum Allah e ndiyele beeli laatiɗi no tawe no dari ɗo endan. Ɗum waɗi misali koƴƴe nokkure inditirande ɗo enda boulevard tanimun iɗum sattani joom en lewreji tokkerto mum hannde subana o mottari Mahammadou ye yewtidoyi e nder maɓɓe nani koɓe kaali.
Pour une réalisation
hande a wi'e laawol mangol ngol gaɗol mum ɓuray ba hitaane bonira ni. Gaɗuɓe laawol ngol miccitaaki itta laabi to diyan ɗan doggata na dawra dabareji gon ko hisinta iri bonondaagi ɗi ngam jonlore fuu mo montere mum woni ley fuu no woytoro he laawol ngol. Wi'e do hitaane fuu minen joɓa vignet minen gatta daane e ñiɓoɓe miccito wakkati fuu moɓe ñiɓata laawol ɓe koytinana e tokkoɓe dow maggol
ki rende la circulation fluide
fonda o a yeggan
laawol ngol leytuno wakkati kogol woni ingol ñiɓɓe hannde a wi'e taasiri din fuu ɓuytaama. Diyan ɗan ni wonno fukko dow laawol ngol no bonnangol de ni no heɓo ngol moƴƴine no ɓuri ingol bonna loreeji ɗin
sa harugu kayga moto wane sarugo.
Komiti cingaɗo gan ƴewtintoɓe sukaɓe wattanoɓe ɗo enda diidi ko tewteru talkuru bacaloria ko duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeɗɗi ɗum hannde subana woni koɓe gaɗi hawrinde maɓɓe mawde to endam le janguirde université nde ñamey fawde maayo. Ɗum do e nder hawrinde nde ɓe gaddi ɗum woni filla ceede maɓɓe ko ƴeewol bakko ko duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeegom e ko duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeɗɗi ko horino ɗum. Ɗum do gomnanti hoƴaninoɓe aadi wi fadde wakkati ko duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeetati hano tewtewru mum no wara tawan ɓe joɓi ceede ɗe. Gongo Mamman Dantani yewtidi Alkasu Mahamman délégué jo maɓɓe.
le relika turnu
jobdi jomini no wada millionji keme nay e jeetati ceede moddinobe talkur bak no ewobe e himbe birobem be fu ceede mu en no he der habaru momin kebi gomnati on hoji aadi hokkugo millionji keme didi der ceede de universite jabori wiide be bawta luntin non gere majje der habaru gondo giidal no don nata chaka horejo e jokkido e makko no don ciewa no be gatta der fi on don dum wadi min gari do min koja aadi wiide min kokkan gomnati leydi Niger balde didi be joba ciede moddinol talkur bak ko hitane dubi didi sappo e jetti o yago alarba mosolo hebaka min burtinan andinore ko murtanto tewtewru bak garowo mo hitane dubi didi sappo e jetati
le bac 2018
mbiyani metra Boubacar Madagu gattanodo horejo parti CDS Rama o yeru no saibu mama goto tawado der bureau national mado mo parti o wi metra Boubacar Madagu oni latinodo o wadano ano dekido do horejo parti mo region do so asawe bitido wani ko dum woni cubaki nati chaka makko e bieted Ibrahim Halidu kando ka dekido do horejo parti mo region tawon to jalo dum daade nay kando ka hebi daade tati meter mo Boubacar Madagu oni o hojana nokku Abdoulaye Bolati nodo kawono horejo parti o cagande kite on tajano no gay e jeegon lewru je wittine do Abdoulaye Bodoni ko wadi itta parti o cagande wano hitande ni do enda e der kasun ombi denne o woni latoytodo do enda horejo parti on yewtere meden pindinol duni hande haltana na do lawol nato rewbe le partiji politique latibe tinitare mo gonno gadda do enda far wurtide rewbe bandirabe mu yaade cubaki rukka yaadu raman norobe no wodube tinare gan yidde parti on e sigilaji wadi ko be tokkidin dun sabi ko ibe nata bato worbe nata e wurtinde nimbe mbatana be wakati cubaki kin kettine fatiji bo horeje sukabe rewbe ummatore be tare ya lenyame
siyasa wattako deni neddo battatako ko min gatti yeso kan won min batto himbe amin der yila kimin kun min gada ko deni min jehi hano godube dubi 13 gari min di watabe be to be nana ko min gonmi en kala no wawa latade hala amin kan nafabe yago yesu
agin go fur siyasa da
sa adamu mo rdr change no wani etinare mo ful le burtino rewbe yade cubaki der gure imo about e makko fu
kinga a hakana
ni wadi han der rewbe no gada siyasa der leddi Niger minen gi'a kile chawde de ni min gehi der laddeji minen tawa rewbe gadi bulli min ummo min tawabe do bulli min jewtida e mabbe be kollamin ko be kaaja min jotto fa wuro jowru on min jewtude e mabbe a tawan der laddeji di debbo kan ardinte groupe ma dalle alla yettama dun no holla ko rewbe no der siyasa fa jango mi halan ni
hago be ina gayon wonna
le Niger politique wataake de jimi wataaka der mu parti fu no wodi yimobe mu e troupe modum jimol mabbe gol watta ko nimbe njida parti on fa cubomo na Hamsou Garba goto jimo wiri
jimol gol wadi dudal nati der parti amin gan wobbe boowi wi go kam min gana lumana ko min mittiti e jimi ma min cubani parti lumana
je vote pour hamma
fal golle tirdi jamani ko wite internet dun do nimbe no goni e bawde mun torobe kam en lati horebe pelle misali Mariama Djibo ardido club WhatsApp mo lumana
ko WhatsApp dai
do WhatsApp kan himbe kebata habaru wadi min pitti do fi siyasa on himbe keba fama ko wonno wada do
politiko
ko harkara kibaru jime e fulfulde tili joni mi yoppide Asuman Shina wadda ko demgal hausan kore kirtanto jam hirti
fina tawa jamu e challal fijoji pirtor bali e golleji
nyande fu do studio kalangu yewtere pindinol
yuta altinere fayade aljumare e dengal bellare yande joyi e mintaji sappo e didi e fulfulde yande joyi mintaji noga e jeddi hausan kore yande joyi e mintaji capanna e didi e germare yande joyi e mintaji capanɗe joyi e jeddi kerol jeddire nde fu e francire yande jeegom e mintaji sappo e didi
studio kalangu yaadu leydi Niger